Lukka suura jowenayi aya sappo e jowetati yaaki cappande didi. Yesu woni almasihu. Wonde nyalde Yesu e wada du'aare kanum tan tokkube mo e haade maako o yamibe o wi'i moye yimbe mbiyatayam be noti be mbi'i woɓɓe e mbi'a a yaha ya gaɗo baptisma woɓɓe bo e mbi'a a annabi Iliya nden woɓɓe kadin ma e mbi'a goto nder annabo en nden no ummi o wi'iɓe amma onon moye mbi'otoniyam sey Biturus noti wi'i an woni almasihu mo Allah nder ayaje ɗe en nani no annabi Isa alayhi salam yamiri tokkuɓe mo wato almajiri en maako ko pukara en maako dow koɓe nanta yimɓe mbi'a ko kanko o moye bo nonno nanɗen nder aya sappo e jowetati yaaki sappo e jowenayi wi'i wonde nyalde Yesu e waɗa du'aare kanum tan tokkuɓe mo e haade maako o yamiɓe o wi'i moye yimɓe mbi'atayam ɓe noti ɓe mbi'i woɓɓe e mbi'a a yaha ya gaɗo baptisma woɓɓe bo e mbi'a a annabi Iliya nden woɓɓe kadin ma e mbi'a goto nder annabo en nden no ummi bandiraɓe am bo nonno nanɗen nder ayaje ɗe janguɗen to gaɗa nder aya joweeɗiɗi yaaki joweetati wato habaru no hiridus laamiɗo wanni nde nani habaru kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Isa waɗata gam non en nani ɗo annabi Isa alayhi salam e hoore muɗum ƴami tokkuɓe mo ko almajiri en maako to no yimɓe kocciri ko kanko o moye en nani nder ayaje ɗe nyumolji yimɓe feere feere dow annabi Isa e jamanu maako ɓe jaɓaayi ko ɓe kolaaki annabi Isa woni almasihu wato kisnomo Allah liloyi bandiraɓe am ko waɗi yimɓe jamanu annabi Isa alayhi salam ɓe jaɓayi wiki kanko woni kisnomo Allah jomirawo waɗi alkawal liloyki nder rammiɗinki raa dalilaji ɗiɗi ko waɗi woɓɓe nder yimɓe jamanu annabi Isa jaɓayi ko kolaki kanko woni almasihu wato kisnomo Allah liloyi arande yahudan ko en e kammi to almasihu wari o hisnayɓe daga lanyi ko yimɓe laamotoɓe dow maɓɓe o tigganayɓe laamu maɓɓe kanjum woni ma ana kisno ɗum ɓe nyumata nder ɓerɗe maɓɓe nden ɗiɗabum gaɗa almasihu teti laamu daga yimɓe laamotoɓe dow maɓɓe o tigganayɓe laamu maɓɓe nden o warta laamiɗo maɓɓe gam nonde yahudan ko en gi ko annabi Isa waɗata wardayi deidei e nyumo maɓɓe dow almasihu ko kisnomo Allah waɗi alkawal lildoyki sey ɓe mbi annabi Isa na kanko woni almasihu on wato kisno on gam non ɗum e tabbitinana en ɓe pama e boɗɗum dow kisdam e laamu almasihu wato annabi Isa ɓe pamayi Allah jomirawo liloyi annabi Isa gam hisna duniyaru daga hakke yara en laamu Allah wato aljanna yahudan ko en kocci almasihu no hisnayɓe daga juuɗe waymayɓe maɓɓe tigganaɓe laamu iringu duniyaaru laamoɓe nder duniyaaru gam non gam siya faamu dalila ko waɗi Allah jomirawo liloyi annabi Isa nder duniyaaru yimɓe ɗuɗɓe e jamanu annabi Isa koccimo annabijo tan bo annabo en horiɓe bandiraɓe am en nani gaɗa annabi Isa alayhi salam nani daga almajiri en maako dow no yimɓe kocciri ko kanko o moye sey o ƴamiɓe to kamɓe noɓe koccirimo bo nonno aya cappanɗe ɗiɗi wi'i o wi'iɓe amma onon moye mbi'otoniyam sey Biturus noti wi'i an woni almasihu mo Allah bandiraɓe am ma ana inde nde almasihu ɗo woni kisnowomo Allah suɓi gam non ɗum e tabbitinana en nder annabo en ɓe Allah liloyi fuu annabi Isa alayhi salam tan o suɓi gam hisna ɓi adama daga hakke e kiita maako gareka nyalde darngal o bo yara ɓi adama wuro maako wato aljanna gam nder annabo en ɓe Allah jomirawo liloyi fuu ɓe tampi yeeso Allah be ngadi hakki. Amma annabi Isa alayhi salam tan woni mo meeday waduki hakke konde go. Gam non alla jomirawo subimo. Kanko woni kisno bi adama daga hakki. Sey nyumen dow dum bandirabe am baawube hala bi. To neddo wi hokkete toggore sey ndarande o borni ko waawa hokkuma toggore din. Gam non to e wodi goddo annabojo fere kisno bi adama daga hakki. Sey jamin ko kanko e hore mako wala hakke. Sey nyumen dow dum bandirabe am bo yahudan ko en bebe jamanu annabi Isa bandirabe am ha hande e jamanu meden e wodi koccube annabi Isa annabi jotan gadudo kude kaydinide e jamanu mudum wobbe bo kocci annabi Isa bi Maryama annabi jo Allah mawdo tan amma na o kisno gamnon bandirawo aman hettinditodo ndume woni nyumo maada do annabi Isa a hocci annabi Isa bi Maryama annabi jo mawdo tan ko goto der annabo en Allah tan bandirawo am an tokkudo annabi Isa handi to yimbe horibe kocci annabi Isa annabi jo mawdo tan na o kisno to anno koccirda annabi Isa o annabi jo Allah mawdo tan ko o kisno gam innani do annabi Isa jami tokkube mo ko almajiri en mako do no yimbe koccidi ko kan ko moy gara be mbimo no yimbe koccidi ko kan ko moy den o jami be to kambe ko e mabbe no be koccirimo innani be mbi an woni almasihu mo Allah dum e tabbiti nana en be pami be ngadi imanu der berde mabbe annabi Isa woni almasihu wato tisno bi adama daga hakki mo Allah liloyi gam non jabuki annabi Isa wa annabi jo Allah mawdo tan hejayi seta wadi imanu kanko woni almasihu maana kanko woni kisno ma daga hakki e kita Allah gare ka nyalde darangal kanjum tabbitinta afami ko annabi Isa o moy nder ayaje de jangeten do yeso en nanai annabi Isa alayhi salam meti do mayde mudum gam non emi do Allah jomirawo hokkay en famu do dalila mayde annabi Isa alayhi salam amin.